kabaruji meden le rezo ngaji yingo wongo kabaruji le rezo ngaji di ketine kabaruji di altiner fuf do sijo tamani
Mamadou Watara to janga fandu hala Mamadou Sama Sou jamnyal secrétaire hidibe golla misude moti wadama alan kenya sapo jidi me 2026 odo finata wa gundi ben gondini kasen kawral hakunde yimbe bangal dina bisnolo e mamadou na hala ben wuro tindirma goto e gure kidde cercle dire tariki mudun yo gilla lamuji songabe armabe wi hejabe lam isahibe dingun sem kawr jamen tariki ben kirbu jahande bismillah secrétaire denno golle misire motti wadama alan kenya sapo jiddi me 2026 son don wowirini jama kurdo yalti hinare odo golle dina ketna fastango alsisi
ila bete law le kuyal yimbelbe hawrti damal misire mawde mopti fabe taradum honono be mowiri wadirde dum hitane fu worbe rewbe hayebe homo fu ko wawi wadde wadi ele odo golle mobe tawri mamirabe mabbe
Jono arande horgol targol miside wadde o golle duwa won e mudum e welti san hawrde hen lopono ko gaddanno mo hokkude tarobbe rewbe ndiyam won ko gaddanno wallude worbe e golle o hitande fu miden kawre o golle wadde dum do ana wela min sanne
Baba Touré kan woni Ameri ngeni motti holti wile targol miside mawnde yo wakati mawdo mo yimbe hewbe urbe le janyel kewdi gondi le gallure muttinde hawrata e mudum
de misire nyibama itande ujunere temere janay chapande tati jeddi ilanden warde hikka itande fu himbe mopti ana kawre tarde de misire mawnde yedum wattu mo himbe fu kawrata hen sotawa sebbe sotawa haabe sotawa fulbe himbe fu ana kawra hen fay goto hedata jaggal
bebina
micin tinde tan wiide odo golle fina tawa ana wada hitande fu le ondo nuku so nungu battike don ko mamudu ko mina hebani studio tamani iude motti
to gawtor no cilol dido bol ndafdo tatu bol projet prévenir fuddi nyande aljuma e sopo joyme le région o fanda mudun yu sakadi fartiji e basiji fewde yimbele hoyfube lebbi nogene projet o golata le mudun le commune ngaji lamu gawo e tumutu le lamu kita commune nyanta sulla totama ben ko nokuji kewdi nafuji yimbe denno yu madi maternité e suru dotoro heedintinandu kanyadun nokuji ben do kanyadu ben nyegeje mu intinade ko nanne mudun denno kayso hawri milioji temdere sefa lam ko be joti sanne faba ben papa tobe hono UNICEF en jahan joni henade ben hedade janta kabaru fina tawa lamu tumbutu nokku tindirma le cercle dire wenno keddarna kanko hamma alamir mayga kanko woni maire tindirma do fostango ousmane yalouri
odio ka gorondi
da ine be lingende yo kisina e fama ibn odi tirena tindi e marma tagal mudu won ko nodira inde tindirma yedum amondirnobe non e be jogino miside de nyibo mawdo darnuno nodirteedo maham baray miside an hejiri le tumbutu de ko buri dubi temdere fashi tumbutu fuddi alislamaku dubi chapande nay yaso tindirma ginnaaji goni tagal jogningol tindirma kanya janno an ngara hakkunde tindirma kanya daranibe joinde onuko won le nyol nodirteengol gondugo manke yimbe golle ñoon kañan taykiti e jinnaaji ana ja ana ngara kaabe jetaaji kambe jiidi e mawobe songan koobe kañe arma e ciagal ko jiidi doomi faande jinnaaji di ngartanno tewti e majji gollidal wonno ko haydini dannugol di ngendi ko laati sababu korsa himbe ngendi e ko yetaake kañe ande kesse
denno sakarbe do katene kabaruji amen kirduuji hande on kedde beno jarama hedaade yo en kirijo